obulamu bunyiga nadala ng'otambulira mu nsi y'okutya tewali kyewegasa anti buli kaddo bamukweraliikirira tokwa musuubi yadde abakumala n'eyo bangi bakwasa ebyejjali kasita ofuba okumwesiga tali kusula manya baita kujori abo bora babali mu mirembe babera kugafle katifu bati mukumwesiga ebikuluma nabibuza akola nebyote subira mukama mukama mwekwate
katondo musale mirembe ninapo ya liberao
Nakuimbiranga, na kuimusanga.